warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Subax wanaagsan dhigisteel qodobada warkeeda cadeedinaysa subaxnimadan waxa ugu waaweyn. Maxkamadda oo dhigisiga daacwada soo gabagabeyn doonta maanta. Mucaaradka Angola oo natiijada doorashada kor imaaday maxkamaddana u gudbiyay. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo khudbad jeediyay shirka baarlamaanka Afrika. Subax wanaagsan markaa idinkii badhigisteel ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan taariikhdu waxay ku beegantahay 2/9 sanadka 2022 aniga Maxamed Cali Madobe idin la socodsiinay warka dhigisteel. Maxkamadda sare ayaa maanta duurkii la filayay inay soo gabagabeysay dhigisiga daacwada maxkamadda kadib markii ay soo dhigisatay xubnaha daacwada soo gudbiyay iyo kuwii ka jawaabayay. Maxkamaddu waxay dhigisan doontaa maanta jawaabaha dhowr su'aalood ee garsoorayaashu u gudbiyeen. Xubnaha daacwada loo jeediyey oo ay ka mid yihiin guddiga IEBC, saraakiisha guddiga uu hogaminayo gudoomiye Wafula Chebukati iyo madaxweynaha la doortay William Ruto. Sidoo kale waxay dhageysan doonaan jawaabaha xubnaha daacwada wata oo uu ka mid yahay Raila Odinga oo ku saabsan qaar ka mid ah qodobadii ay soo bandhigeen arbacadii oo ay ka dhibteen daacwada maxkamadda madaxweynaha. Todobada garsoore ee ay ku jirto madaxa cadaaladda Martha Koome, ku-xigeenka madaxa cadaaladda Philomena Mwilu, garsoorayaasha Kalam Smokin Wanjala, Njokin Dungu, Isaac Lenaola, William Ouko iyo Maxamed Ibrahim ayaa u nasan doona si ay qalinka ugu dugaan xukunka maalmaha Sabtida iyo Axada ka hor xukunka oo ay aadka loo sugayo maalintii Isniinta maxkamaddu ay ku dhawaaqi doonto. Dhageysiga daacwada doorashada madaxweynaha sanadkan 2022 ayaa shalay fursad u helay xubnaha daacwada loo gudbiyey inay isdifaacaan, iyadoo garabka daacwada soo gudbiyey ay doonayaan in la baabiiyo meeshana laga saaro doorashadii 9 Agoost ee xilka madaxtinimada. Gabagabada maxkamadda shalay todobada garsoore ee hogaminaysa madaxa cadaaladda Martha Koome ayaa su'aalo ka weydiiyeen arrimaha ay ka mid yihiin teknolojiyadda doorashada iyo doorka todobada sarkaal ee ka tirsan iyo xaqiijinta natiijada doorashada. Kooxda qarinadu xubnaha daacwada loo gudbiyey ee kala madaxweynaha la doortay William Ruto IEBC ayaa la siiyey 15 daqiiqo maanta oo Jimca ah anirada 30 daqiiqo oo si ay uga jawaabaan arrimaha ay soo gudbiyeen garsoorayaasha maxkamadda. Dabo maxaa ka mid ah su'aalaha ay anirada 7 garsoore ee maxkamadda sare ay weydiinayaan xubnaha ee daacwada ka jawaabaya. Garsoore William Ouko waxa weydiinayay gudoomiyaha IEBC Wafula Chebukati wargeyska dowladda in lagu daabacay inuu yahay wakiilka guddiga mise sarkaal ka qaabilsan doorashada madaxweynaha qaranka marka uu yahay gudoomiyaha guddiga IEBC. Haddii uu ahaa wakiilka guddiga, ma jiraan wax go'aamo ah oo ka horreeyay magacaabistiisa.
Constitute stray ballots. And can you also share with us how those stray ballots are distributed in terms of counties? Related to that, did you have, in your analysis, did you have any instances where voters walked into the polling station, voted for the president and no other candidate or no other category of candidates? What in this court we call the Mwilu question, in reference to my lady the vice president, I think arising from the 2017 question that I think my lady and the my Lord, Mr. Justice Smokin Wanjala posed. Did you have any of those where you are issued with 5, 6 ballot papers, but you don't utilize all of them. Senior Counsel Kamau Karori, the appointment of the chairperson of the IEBC was gazetted by the chairman himself. I would like to know whether he was gazetted as an agent of the commission or he was gazetted as national returning officer in his capacity as the chairman of the commission.
Waa garsoore maxkamadda sare William Ouko oo su'aalahaasi hordhigay xubnaha dacwadda ka jawaabaya. Dhanka kale, Isaac Lenaola ayaa isaguna waxa uu weydiiyey in guddoomiyaha guddiga IEBC Wafula Chebukati uu haystay maalin dheeriya uu natiijada ku dhawaaqi karay, taasi oo ah maalinta Talaadada. Waxa uu su'aal weydiiyey sababta uusan u sugin maalintaasi, iyadoo weliba xitaa haddii ay jiraan rabshado ama haddii aysan jirin rabshado. Waxaana uu sheegay in uu fursadaasi uga faa'iidaysan lahaa inuu saraakiisha kale afarta guddiga uu u tago uu la hadlo, islamarkaana go'aan la gaaro natiijada 27 deegaana aan lagu dhawaaqin oo guddigu aysan shaaca ka qaadin balse ay xaqiijiyeen shaaca laga qaado.
Thank you. Professor Muigai, you said that the whole dispute revolves around numbers. And you were before us in 2017, and the question of Section 83, our judgment. My question is, looking at the qualitative, test, and Professor Kindiki raised the question too around Section 83. I had it before he raised it. Could you speak to it? And what is the approach you should take in this case regarding the test to apply? Number two, again to your team, and any of you could answer it. It's not a flippant question. I'm raising it deliberately because I have reason too. I know that the events of 15th August are in our minds. But remember that there was an extra day by which Mr. Chebukati could have declared the result. Why did he not wait until that day? Violence or no violence, perhaps you have another reason. Reach out to the commissioners, the four that are now named the four. Try and reach a consensus. Address the question of the 27 constituencies so that these suspicions that have now cropped up would not have been an issue. Is there any other reason why he did not take advantage of the extra day to do what he had to do?
Garsoore Njokin Dungu iyaduna waxay weydiisay su'aal la xiriirta guddigu maxay yihiin, sidee loo macneyn karaa guddiga. Guddigu waxay sheegtay in ay yihiin sarakiil ama xafiisyo madax banaan, balse waxay sheegtay waxyaabaha maxkamaddu aan kana maqlayno inay tahay sarka guddoomiye aad iyo aad awood u leh yaa eegaya guddoomiyaha saraakiisha kala duwan ee guddiga IEBC haddii aysan ayagu arrimahan ku lug lahayn.
Thank you, Judge President. My questions will go to Professor Muigai. As we've been asked by a number of parties that they've asked us to settle the law around Article 138.3 and 10. In your submissions, you said in regulations, it is in the law, but how do we know which sense is applied when? My second question goes to the history of independent commissions, and Professor Muigai, you sat on the CKRC to accountability, transparency, and to do away with the issue of one person having power. But from the narrative that we are hearing here in the court, there appears to be an all-powerful chair who, so what is the check for this all-powerful chair if the commissioners have nothing to do with his role? What would happen if the chair was to announce the wrong results completely, or if he was mentally incapacitated or sick, or worst case scenario, dead.
Wa Justice Njokin Dungu iduna shareeso aasheeda weydiisay la xirirtay gudoomiyaha gudiga IBC oo Falaje Bukato ay sheegayso hadii gudoomiyuhu uu dhinto ama dhanka maskaxda cilladda ay kaga timaado yaa natiijada ku dhawaaqaya. Waxay sheegtay in doorka kale ee saraakiisha gudiga IBC ay ciyaarayaan waa maxay, waxayna sheegtay in ay u muuqato in gudoomiyaha gudiga IBC oo Falaje Bukato ama iyadu ay u muuqato inuu la shaqeynayo madaxa fulinta gudiga IEBC oo saraak baarlamaanku aysan turxan bixin ku sameeyeen balse awood ballaaran leh. Garsoorayaasha kale ee maxkamadda sare ee su'aalo weydiiyay waxa ka mid ah Smokin Wanjala oo isaguna ka hadlay arrimaha kala duwan ee ku saabsan saraakiisha gudiga IEBC, waxa iyo sidoo kale sare iyo xubnaha kala duwan ee gudiga IEBC ay la xiriirtay, waxaana uu ka hadlay arrinta gudiga IEBC Smartmatic shirkadda oo teknolojiyadda u qaabilsanayd gudiga IEBC. Waxaana uu sheegay in waxyaabo laga qabanayay ama howl ay ka qabanayeen la sheegay, shaqsigaasina uu helay fasax inuu galo hanaanka gudiga IEBC. Waxaana uu weydiiyey su'aal la xiriirta in ninkaasi oo u dhashay dalka Venezuela waxa uu ka qabanayay hanaanka gudiga IEBC, isagoo sheegay in arrintaasi la doonayo inuu faahfaahin ka helo.
My first question
is that
I think could be addressed by Mr. Karori. In the morning you did really concede that this Venezuelan, whatever his name is, had access to the server. But your answer was that the contract between the IEBC and Smartmatic was to supply and maintenance. So if I understood you correctly, this Venezuelan was accessing the server as part of the maintenance. So what is this maintenance? What does it entail? What was he doing there? Say he was released and locked out just before the election. So what was he maintaining in that system? Maybe you just want to tell us what maintenance entails as part of that contract agreement. Then back to the question of percentages again, in terms of the turnout. I think I asked this question, I asked Mr. Orengo, but now that you may not have another, you may also want to address it. In the arguments that have been presented before us, Mr. Chebukati, the chair.
Garsora Mahkamada Sareb, Mr. Smokin Wanjala oo asagana shalay su'aashiisa la xiriirta xubnaha dacwada ka jawaabaya ama iska difaacaya weydiinayay. Sidoo kale garsoore Smokin Wanjala ayaa isaguna waxa uu weydiinayay arrinta la xiriirta gudiga la talinta ammaanka qaran ee loo yaqaano National Security Advisory Council oo gudoomiyaha gudiga IEBC warqada dhaarta maxkamadda ugu gudbiyey, iyo sidoo kale sarkaalka gudiga IEBC Professor Cabdi Guliye ay sheegayaan in ay doonayeen in natiijadu ay farageliyeen, islamarkaana Mr. Odinga ay ku dhawaaqeen inuu yahay inuu doorashada ku guuleystay. Balse xeerelaliyaha guud oo uu matalayo qareen George Oraro ayaa waxa uu sheegay in saraakiishan ay tageen xarunta Bomas si ay gudoomiyaha gudiga IEBC iyo saraakiisha gudigu u sheegaan inay dardargeliyaan natiijada ay ku dhawaaqideeda iyo sidoo kale xaqiijinta. Waxaana dhanka kale gudoomiyaha gudiga IEBC isagana uu sheegayaa in saraakiishan sarsare ay doonayeen in doorashadu la farageliyo, islamarkaana shaqsi ayaga ay doonayaan in lagu dhawaaqo. Garsoore Smokin Wanjala ayaa waxa uu sheegay, yaan aaminaynaa haddii sarkaalka gudiga saraakiisha gudiga IEBC ay sheegayaan in la doonayo doorashada in la farageliyo, dhanka kalena xubnahan ayaguna ay sheegayaan inay doonayeen oo keliya in ay u sheegaan in uu natiijada dardargeliyo uu dedejiyo. Waxa uu weydiiyey su'aala, ma is dhihi karnaa dadkan way ogaayeen natiijada cidda ku guuleysatay xilka madaxtinimada, haddii qorshahoodu uu ahaa in ay farageliyaan cidda ku guuleysatay doorashada? Waxaana uu weydiiyey su'aala, gudoomiyaha guddiga ABC Wafula Chebukati uusan ugu dhawaaqin natiijada 27 deegaan markii xaaladdu deganaan ay ku soo noqotay xarunta Bomas oo rabshado ay ka dhasheen taasi oo sababtay in saraakiil dheeraad oo boolis ah halkaasi la isugu keeno. Garsoore Maxamed Ibrahim ayaa isaguna waxa weydiiyey waxyaabaha rabitaanka xubnaha kala duwan ee ku aadan go'aan ay kaga gaareyso maxkamadda sare rabshadihii ka dhashay xarunta Bomas 15-kii bishii August oo gudoomiyaha guddiga ABC uu ku dhawaaqiyay natiijada xilka madaxtinimada. Waxaana uu sheegay arrintani in ayagu aysan hor yaalin isla markaana midkood uusan ahayn markhaati ama uu ku sugnay xarunta Bomas oo uu la socday waxa ka dhacay xarunta Bomas.
Gidu Migai and his team for the first and second respondents, or it could also be taken up at the same time by counsel for the ninth respondent, that is the team of senior counsel Fred Ngatia. It's my understanding that one of the submissions and cases in response by the first and second respondents on the one hand, and the ninth respondent, that is the president-elect, are placing the blame the events of the ninth at the Tallying Center, Bomas of Kenya, that the two groups of parties are placing the blame on the first and second petitioners' agents and sympathizers and supporters during the tallying and verification. Of course, we have images. Many of us were not there. At least the bench was not there. But we have images which we saw on TV. We cannot say anything about what exactly happened. But we just know there was commotion, and people having throwing chairs and even perhaps attempts to harm each other. But we cannot say anything about it ourselves as a bench. Neither were those matters before us in these proceedings. No evidence or... Okay, allegations, the affidavits. I've seen the affidavits, seen the submissions, but no actually determination or delving into any evidence. So, and yet, there is a suggestion that we should attribute and apportion blame among the we should place the blame on some parties, particularly the petitioners, because of their agents, supporters, and therefore actually you expect, particularly I can see the submissions of the ninth report.
Waa garsoore maxkamadda sare Justice Maxamed Ibrahim. Sidoo kale madaxa ku-xigeenka madaxa cadaaladda Philomena Milwa iyaduna waxay su'aal weydiisay la xiriirta doorka dastuuriga ee saraakiisha guddiga ABC marka la eego qaybta ama cutubka 104 ee dastuurka dalka. Sidoo kale waxay su'aal ka weydiisay arrinta ku saabsan saraakiisha 4 ee guddiga ABC ee tagay hotelka Serena magaalada Nairobi 15-kii Agoosto markii gudoomiyaha guddiga ABC natiijadu ku dhawaaqayso iyagoo sheegay inaysan natiijadaasi ka qayb ahayn isla markaana aysan sheegin karin lahaanshaha natiijadaasi. Waxay sheegtay sababta ay u dhacday in isku xilli ay ku soo beegmeen xilliga uu ku dhawaaqayay iyo xilliga ay aadeen xarunta hotelka Serena. Sidoo kale waxay weydiisay su'aal xiriirta in doorashooyinka dib ay guddiga ABC u dhigeen 8 deegaan ee Mombasa iyo Kakamega ay ka mid yihiin in ay saameyn ku yeelatay doorashada codka xilka madaxtinimada. Madaxa cadaaladda Martha Koome ayuuna waxay weydiisay su'aal la xiriirta gudoomiyaha guddiga ABC Wafula Chebukati uu u arkay inay mudan tahay in qaar ka mid ah saraakiisha ee guddiga IEBC uu u dhiibo shaqooyin gooniya, gaar ahaan weliba madaxa fulinta IEBC-na uu dusha kala socdo. Sidoo kale waxay weydiisay su'aal la xiriirta sababta loo joojiyey tabinta tooska ee natiijada, iyadoo weliba la ogyahay xarunta Bomas marka hore in natiijadu guddigu ay ku shaaciyeen, balse markii dambe ay natiijadaasi gebi ahaanba joojiyeen inay shaaciyaan. sidoo kale waxay weydiisay su'aal la xiriirta sida foomamka loo yaqaan 34A ee ah foomamka xarumaha codbixinta oo qaar ka mid ah warqadaha ay ku dhaarteen ee xubnihi ka jawaabayay ay sheegeen inay ahaayeen kuwo been abuura, waxayna doonaysaa in la faahfaahiyo sida ay taasi ku dhacday.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sheikh Qaadan Maxamed Nuur Madoob ayaa ka qayb galay shirweynihii 19aad ee gudoomiyaha baarlamaanada heer qaran iyo heer gobol ee Afrika oo ka furmay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Gudoomiyaha oo khudbad ka jeeday shirweynaha ayaa sheegay saameynta isbeddelka cimilada ee Afrika ku yeelatay iyo sidii loo afjari lahaa cunno yaraanta ay wajahayso qaaradda Afrika, iyadoo loo marayo dejinta shuruuc adkeynaysa wax soo saarka iyo kasoo kabashada saameynta cudurka COVID-19. Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo Ahmed Gaara siinaya iskaashi ballaaran lagu sameynayo sidii lagu hortegi lahaa abaaraha soo noqnoqday, wuxuuna rajeeyay in shirka wax la taaban karo ay ka soo baxaan. Sidoo kale waxa uu mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay shirka. Ugu dambeyn, gudoomiyaha Aadan Madoobe ayaa adkeeyey in baarlamaanada Afrika ay fulinayaan wixii ay ka ballanqaadeen shacabkooda ummadda qaranka lagu wacyigelinayo kordhinta wax soo saarka iyo beerashada wadamadooda. Wararka caalamka waxaa ugu waaweyn, xisbiga mucaaradka ee dalka Angola ayaa sheegaya inay u gudbiyeen cabasho sharci ah oo ka dhana natiijadii doorashada maxkamadda toddobaadkii hore, taasoo keentay in xisbiga MPLA ee muddada dheer xukumaya dalkaasi uu ku guuleysto weliba tiro aad u yar. Doorashadii dhacday 24-kii bishiina kasoo gudbinay Agoosto ayay ahayd doorashadii ugu xamaasada badneed ee ka dhacday waddankaasi qaniga ku ah saliidda, tan iyo markii ugu horreysay ee codbixinta xisbiyada badan ay ka dhacday dalkaasi sanadkii 1992. Natiijooyinka lagu dhawaaqay Isniinta ayaa ka dhigay xisbiga MPLA inuu ku guuleystay 51.17% codadka, taasoo xaqiijisay in madaxweynaha Joao Lourenco oo 68 sano jira uu dalka mar kale hogaamiyo. UNITA oo xubnaha mucaaradka waxay sameeyeen guulaad muhiim ah iyada oo heshay 43.9% codadka marka loo eego 26.6% doorashadii hore ee sanadkii 2017. Waraantii toddobaadkan xubnaha ayaa iyaguna uu hogaaminayo Alberto Costa Junior oo 60 sano jira ayaa sheegay inaanay aqoonsaneen natiijada guddiga doorashada dalkaasi ay ku dhawaaqeen.